Batman Frida Vini Nini,
DJ Phil Peter in the mix.
Sangandi sot nubwo ndipfana ndi show ndibandi je singina famunju gari kibyagafuka nko numbe misonga yawe nkagukiza ububabare bwawe abari ko nawe wita ko byanjye utuzubu wanjye la kuvanga ni ninja cyangwa ngo nguteze iminja and who's go gahunda ni pam pim pam piram piram pam pam
I just wanna let you know ko wameye mu mano ukanjengera mu mubiri love and business with I just wanna let you know ko wameye mu mano ukanjengera mu mubiri love and business with
Marina.